Ndi nyamuramusango rugema ndurugiro rw'itorero ngarame ndwa rugema nkwandira utebeza mu gankuba iturugama ntirugaruka ndirwambuka zisaye ndirugoma rusanga mwisosonga ntirugutunzwe temende rutinduka nahindura uko ndirugoma ruhinda nishema nirekwe ndurukintu ntamara utubera ntabashyibigarama igitero kirimo inkinyesha utagira umwagamuneza bahiza ndirwa mamara kwa ndirukundirwa guhiga ndirukina ishomo ndirutaga gukora ntambara nyitwanu nyingangare nkaba intore ndiruhamya kubingenza utengomerwa cyo mu nteko gitero nkwitiranyoro gicyo batenye batwarira imiheto ndirwa mamaza ubuhungu nerekana ubutore ndiruka bya kurinda ndumiza ukabije kurasa gitwara ndumuraso binyerere n'inkiko ninga yagorerwe kubingenzi umuhizi w'icyaga amare guhinza rugye mu musakuru musoka y'imitwe yandi gishabira ndirwa mamara kurinda ndirusamaza bazi guhiga ndirukomeza kurwana ndisuje mu basanzwe bazi kurasa ndumwe cyo kwendi inkwa bitazavaho ndinyagwitseho umushingwangiro n'ingabo ishingiye kubarusha ndirwa mamaza kunesha ndirusagaruka rumwe n'abataramye ndirubuze intwari kuyagana imbaraga rwahama nayicanye ku isibo iyo mpanga ari umuzina mutwinjira ugihemekera mutemara atani icyuma kijyaho nshaka abinyabugwa batoho n'ingabo ingurano zamize umutwenda batuma imvanga n'imidugaro nk'uko itiganzo impaka z'imihigo nzigishwa n'abake ndirukaneka amakuza mabisha mbasanga mu isibo nintu utagira kwanze bashatse inyabugwa barandata ndirutaramana guhangasha baheza umuhugo tuyatangire ku itema atangira ingogo mutera vuba ndiruta wanjye kandi inshuro inshongore sinshaka nshaka kwitiragira intore ihamye ndirukaneka bishyanga abahize inyangwe z'abatagana mugera ngo ngo nkubituma hatabara gitore mparasanira gitwari imisakuri y'injira y'ikobwa turuti rw'icyaga mbagaya cyane ndi intwari itagwinzwe n'imetero gumwa mbanguye rwesa mu ntambara tukuza mu vumbarenganya imbaraga n'intwari wari ku rwaheze w'umuhundu ryo cumu n'umutuku ndirisiba kuhira inkongoro amatete rusenya inteko ntibiheba nk'iryo inkimi naritimu kwa mihigo rimusenyegero n'impenzi urugumwa rureka mu gituza cye ubugi busohoka numva ko inkaka nkwe mu gitumwe n'amarugamo nicyo nkunira amakuza mu mataba nyaro naho mijombi simpuha murabaze rutaganira asanze abahinza mbicira ku murongo rw'urugamba ndwaho intura ari ugutebeza iminega rucyaha minego n'icyo nemenyerezera n'abafunzi rutikanga sintinda kurirekera naryikuranye imbere y'intore bwo rugema duteje umunsi w'icyagarekizo nkwazo ahunga uzimpinda inyuma ari uko uwanjye rwibukana sibo basanzwe uzimutambaho ineza mu ngerero hagati